ndavuga ni uwako wababwira gato kuri inkuru nabonye nyamasheke ubonye yuko ngabakozi b'umurenge bagenda kilometre 3 bajya ngo gucapisha raporo umuyobozi rero w'umurenge wa Mahembe mu kare ka Nyamasheke Munyankindi Elwa aravuga ko ngo umurenge ayoboye uremerewe n'ikibazo gikomeye cyo kuba ibiro ukoreramo bimaze imyaka 8 yose nta manyashanyarazi bigira ahari umurenge bimeze gutya
angacya bari ikibazo
nariko n'umuyobozi w'umurenge wabahembe uvyivugira ngo umurenge umaze imyaka 8 yose nta mashanyarazi ugira uyu muyobozi avuga ko kuba rero ibiro by'uyu murenge biri mu kizima bituma badatanga serivisi nziza uko byakagombye kuko nkiyo bakeneye kwandika ikintu kuri mudasobwa bakora urugendo rurerure bajya gushaka ari amashanyarazi ngo hakaba rero hahora n'ubwoba bwo kwibwa nk'ibendera ry'igihugu cyangwa se kuba nk'abagizi ba nabi bakwangiza inyubako igihe baciye muri humye abaharinda Munyankindi avuga ko rero kutagira umuriro w'amashanyarazi ku biro by'umurenge bibahombya ibitari bike haba mu mutekano cyangwa se mu gutanga serivisi za ngombwa ku baturage Perageza ati dufite impungenge zo gukorera mu kizima kuko kuva ibiro by'umurenge byubaka mu mwaka w'2008 kugeza ubu dukorera mu buryo buruhije cyane bigatuma dukora ibirometero 3 buri munsi tugenda tugaruka tujya kuri centre y'ubucuruzi ya Mugonero kwandikisha raporo za ngombwa urabona yuko izindi raporo zikoreshwa intoki avuga ko ngo mudugudu ibibiro bikoreramo ubonye umuriro vuba ngo nawo ukaba ubonye umuriro vuka budahagije ariwo rera abaturage birwanyeho barawukurura wo kwifashisha gusa mu gucana mu mazu utahagurutsa imashini nini ngo uteze n'abaturage imbere urabona ko hari ibibazo ndabona abarinzi baragiye bavuga ibibazo bitandukanye gusubabazo w'akarere ka Nyamasheke ubungirije inzwe iterambere ry'ubukungu ntaganira Josue Michel nawe avuga ko kuba bakora inama z'umugoroba bacanye amatoroshi ya telefone nta nushobora kwandika ibivugirwa muri iyo nama uyu muyobozi rero atanga icyizere ko bagiye gukora ibishoboka byose mu ngengo y'imari y'umwaka utaha iki kibazo kikazaba cyakemutse umurenge umara imyaka 8 nta mashanyarazi ufite mu Rwanda ibintu dore bashyizeho n'amafoto yawe umunyamakuru hamenya na ufoto yari mu masaha y'ijoro urabona ko
ari ikintu cy'urwijije
iyo bari gukora inama ngo bacane udutoroshi twa telefone iyo bagize impano muri ruka butashizemo ubwo ndatekereza ko no gutunga smartphone ukorera kuri uriya murenge bigoye iyi telefone igezweho ijyana n'ikoranabuhanga kuko yirya umuriro kubi ubwo ni ukugura twa dutelefone utungutu tworoheje tubikumura ariko tutajyanye n'ikoranabuhanga rigezweho
urumva
izo abantu basigaye inyuma
rero urumva rero izi raporo abantu bajya gucapisha gutya bagiye ibyo birometero 3 ushobora kuhagera wenda unaniwe ntugaruke ushobora kuhagera ugasanga wenda naho zicapisha ntabwo birimo bikunda cyangwa se mukahurira muri benshi ubwo urumva na serivisi zitangwa uko byagenda kose nazo ziragenda biguru ntege nk'iriterambere ryawo ubona bafite
urumva abashakisha ko babafasha naho iki cyaba ari ikibazo gikomeye reka noneho turebe mu nkuru